ule wanda gawe chaye kawe yoleke chosika chokungula wasubira timbe wakola nabikuwa wabizanyisa kwa mali robote ya hako woli na bawo tunyumiza sacha blabia ebyange nawe byakwawo kakanula kwa dijaja akanamba wana wakali yao tunyumia vikado ni time is money kwa pretty mama na kuko wana funa baby mama so we like to feel it tofuna mitawana na kuhu wibazi vya walwana. I don't wanna give you more time. Sichetaga na we Viramu na we Zeteka sichetaga Hiyo wapana sichekomba Peke lafu twakoa Zeteka sichetaga To fall in love is not a mistake. But if falling for you was a mistake, I'll never lose such a mistake. I'm not a loser. Yeah. Judge me the way you decide. It's okay, it's okay. Maybe I'm your way, then I don't care, I don't care. Like a candy castle, I regret, I regret. Yeah. I'm not a tender. Misana na chilova kutenda. Udeno neli batenda. Misana na chilova kutenda. Fake loving, na kowe bichupuli. Tukwa kweso nyewe. Ebibyo kambye na mire. Ebyo nyebyo feka bie ya ule. Wandaga uchaji kawe yoleke. Chosika chokungula. Wasubira timbe wakola. Nabikuwa wabizanyisa. Kwa mali robu teia. Zende kasi chetaga.